wapi hapo niendapo, wewe haupo. We ni baba wa ushindi, uko na mimi siogopi, sitishiki. Uko na mimi Lord, you order my steps, taki nitekete, siwezi mwenyewe. Father show me the way, Lord you order my steps, taki nitekete, siwezi mwenyewe. Father show me the way.
Huwezi shindwa Yahweh.